Zedwap.com.
Let's raise a guys.
Raise
up. Let's raise a guys.
Raise
up. Let's raise a guys.
Raise up.
Let's raise a guys.
Raise
up. It's Greece.
Yo, this is what you're talking about.
Oh, you did a good job. But the Langan talent, Kendrick Allen, but you will still flow. Delivery is still on point, that's why you don't bear kids. I stand tall, one buff in deco with my bare feet. Yeah, demo ni mu majamwa tumwea kulila. Yeah, osa zimbela kufika kali mungila. Yeah, hizi tikari kupika osa zipula. Yeah, tikari funo kupango saka fekula. Yeah, sindine lesbian but rap na kudia. And I'm sure na bebe wagai polemba mavesi wakudia. That's why avantu vonse bari kusula. Niwebo jinta ilala mwadivelelo kufula fula. Sia tu ni mpola zale mdesa ni kukate kubola. Oh no ndiwe gelo mwache izasidi za kubola. Na buela one bomb ulijiwe munga ni timu ya bola. Kolonga nani ndipa ya yamba ukalikuwa olola. One, sininga kumbune drama za ma conditions for sign a deal. Usalengese ni ulule vene vima chitika ni kupay the bill. Mwausha mizimu zedi na gona kudala siza pankala chill. Sagani za ni mankwala, kansi kunoti na jaila, beef ni meal. Ni pashpo chanshi mwapole, ikatabala fimba, bala ladia. Gole kwa fikambe kupanga kwa sense of your wimbo, filo kusela munia. Banshi takikarisha watilimba, female sojo wabula fia. Vaiso ita na kovoti zinye wala, really kari on fire. Female Samson ni more power. Bla bla pa manamba, ni natenga kulibe na FB. Mu TV, tinangena na kamera, kalibonkala na HD. Kurekodela pa mashua Mikey, we mwaiche yangana CV. With the OG, sing ende na GG. Nanga white sama monga pali banana kolwe. Yeah, yo 5 minutes of fame mwamba funa musikole. I think ni webo wala bafe vike zampo kutuva nove. Teine vale mutolo furo kushiba tishili munove. Love, cause when I look in the mirror kulibe amani chila, I'm the head. You're not a female rapper ndiwe muchila, I'm the god. Olo ni bifu yene mwani letela. Pay attention ni muone mweni zaishetela.
Street Cage Music. Zedwap.com. Yeah.